bwana, utama bwana, mladi kidi, utama bosele. One shot, watu wa batuna, J-Oronos, Pops, Dax.
True Music.org. Fire.